your clamor.
Black Market Records.
This building.
Red pull up Dover.
We young man's ya go fine. Cute si demio. Plus a kona vibe, yo fusion. Yeah, yo smiling and fanya kai pure. I think ni celeb. Sijui kona mjua. We young man's ya go fine. Cute si demio. Plus a kona vibe, yo fusion. Yeah, yo smiling and fanya kai pure. I think ni celeb. Sijui kona mjua. Dreadlock baby. Favorite color ni black ama pink, I'm guessing. Ako na tattoo kwa mkono kwa waist na jegi. Peng malisafi but I think ni lesbian. Baby girl Jonadine ni kuyo main man. Mi kuanga straight but for you naeza kwa lesbian. Kuko na mtu zjuta mwacha muta mcheza. Or better yet, naeza mlink up na mblaina. Jua la yuko fine. Cute si demio. Plus uko na vibe, yo fusion. Yeah, yo smiling amfanya kai pure. I think ni celeb. Sujuka unamjua, uyo manzi yako fine. Cute si demio. Plus akona vibe, yo fusion. Yeah, yo smiling amfanya kai pure. I think ni celeb. Yes, a good girl na, yeah ni body. Na ni 10 over 10, yo body. Bougie, classy, stylish. Amata nasty. Akona riff, lani utadhani ni mtasiz wake. Yo mwita twin, ataka utasema wafanani. Akona tabia the same, au ni buzz of the same. Alisema tena mpenda, takushinda chali yake. Ukimuandress, muandress kama body. Ukimuandress, muandress na ustadi. Nilimwambia nipatie ni wonders of the world. Kanijibu best yake. Uyo manzi yako fine. Cute si demio. Plus akona vibe, yo fusion. Yeah, yo smiling na mfanya kai pure. I think ni celeb. Sijui kona mjua, uyo manzi yako fine. Cute si demio. Plus akona vibe, yo fusion. Yeah, yo smiling na mfanya kai pure. I think ni celeb. Sijui kona mjua.